I'm about to party, oh yeah. I'm about to party, oh kachi yo gali katikati karibu kwenye party. Put your hands in the hair, let's party, oh. Pukia tano 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 tano. Pukia tano 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 tano. Pukia tano 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 tano. Ipe pukia.
Beat ya mwamba.
Mikono in the hair. Yeah. Nungo za ukacha. Tano tano tano. Tano. Hawa hawa ongo. Mikono in the hair. Yeah. Nungo za ukacha. Tano tano tano.
Pukia tano 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 tano. Down GZ 23 label Chicago. Mdomo tema taflo hizi. Shingo madini kichizi. Fuko modo. Sharks kio dao. Jami yote mshangao. Kukote kio kote jiko kote kote istin soto. Every day 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 maisha na kabako. Wikon kikekeketu. Wow. How 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 wanga. Wanafry kikuono na tanga. Mifuko iko waya. Unangaika kama laya. Misha milo kabila weka kando in the hood. Your smoke is in the hair like Yashima the vet. He 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 he. La ticha kami charibika ena ikuzo.
Spend, spend.
Mikono in the hair. Yeah. Nungo za ukata.
That's why I'm
tano. Tano. Hawa hawa ongo. Mikono in the hair. Yeah. Nungo za ukata.
That's why.
Tano tano tano. Hawa hawa ongo.
Onyesha 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 upendo. Mwa glass. Ngoje mwaliko success. Miko rogo wa uki best vila hongo. Ndoto kuwa ndoto mijakato azonto. Huku michongo jicho chongo mboni chonjo. Nkusaka mshiko you know right baby. Aha aha aha. Hawa 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 wanga. Pride kuono na tanga. Mifuko iko waya. Nangaika kama laya. Nanesha water run round the town like you rainy drop. Kila mtu na waki katikati patipati. Don't stop vikaoni bye bye. Pijitoeni
Lego.
Mikono in the hair. Nungo za ukata.
Nazmwaya.
Tano tano tano. Hawa hawa ongo. Mikono in the hair. Nungo za ukata.
Nazmwaya.
Tano tano tano.
Wow. Haters, she can't fit in my jeans cause I'm not your shoe size. Wow, salute, yeah. Mamba Rex, baby. High five when you make a big deal. High five, yeah, Chana. Tano tano.